kopesa mokongo na memingambo mabala ya bomwana eleki makambo. Oh, yeah, I'm gonna you.